bakutte kutama ensibo etyo weeba ekirowoozo kyennina manya nga naawe okirina akanja tule kubanga maama ekintu ekyo kinyiga zeebirowoozo kyokufa tekinkubidde buli beera weebuti nga bange beesaasabagange biwooba emiranga maama ng'emagombe wammira kyemanneeriira sigenda kudda yembadde byesirya nkolera batwazi gwani yali akomyewo n'akugamba nti emagombe weebaki gambe emagombe kirimu ebinyoowa amaze abalungi n'ababinkugambye obutawala nsonda nnyama z'abagagga zeebyanga ali nsanga ebimumbiridde buli kyenfuna nnina okulya ebitundu munaana abinkolera alaga epoliisi ekibondo kya walumbe kyekituufu ttanda nga bwomanyi nti ye musajja mukambwe waawula wa muzinda maama jabeeyo n'akaga kitaka nnammiraamira abalungi olumbe lw'ettaka nnammira ye walumbe gwali kasula tuyigga kitaka nga yamira pawulo ddamulire yafa obye nnyo mbuuza atammanyi eyali omusajja emmekete naye kawayo abayimbi woowe bannaffe baabula fenna eryo lyekkuba oteri atagenda genda nga bwomanyi nti yo totwala ntanda munnoowo omuwanga n'alya n'asiima kyalaba ze nsiima neeweera ndaga omukwano ogw'ensigo byaki byesiyeebazambwa amabugo nga bansibyako abantuyidde tigagenda kungasa kitaka nnammiraamira abalungi anneeyimbireko mmanyi nga nange ndibu alinsanga mmaze okuyimba yeye magombe terimu ebinyoomwa amaze abalungi n'ababinkugambye obutabala nsonda nnyama z'abagagga n'aba butayisa emitego gya walumbe mankulimbye siba leero kujjako nga yayagadde okuleka alaazaamu amanyi akasiiso walumbe waakabi alina obusungu mukambwe lwabiguka olaba amabujja agatugaana owulira emiranga maama abakadde n'abato walumbe yeedimbulira abavubuka abataatufudde ekyenkya gy'obeera mmanyi nga bwakyo neewaffe bwe kityo biisa balinnyumyako bwe nanywanga omwenge ekinywesa mmanyi akaseera akazibu ndigunyawo etali agutundanga ngenze baabu gambe emagombe terimu ebinyoomwa amaze abalungi n'ababinkugambye obutabala nsonda nnyama z'abagagga yeye emagombe terimu ebinyoomwa amaze abalungi n'ababinkugambye obutabala nsonda nnyama z'abalungi n'ababinga tayisa newalumbe bamukwana omuzibu nga bwolabye okufa nti kwava dda nnyo era kwajja lwakuba sitaani ng'emazima ekyo kyekituufu yeyakiremye abantu kyali kibi kubayanyiza katonda n'asalawo otufa okuva olwo nakati okuva olwo kawalumbe keekaaliisa sitaani waatali balumba atyawe era batta n'omukago mwattu n'oluganda bafuna kati ebikemo bya sitaani era bisusa abantu ekitegeeza nti ye muyiibu katonda ate tumanye eriyo geena omutonzi olw'okunyiika esi tekyeyagazaamu kati walumbe yakukudde omukano olikola otyo woneggee nakyolina nno kwenenya kitaka nnammiraamira abalungi olumbe lw'ettaka nnammira era walumbe gwali kasula tuyigga kitaka nkayamira yeye emagombe terimu ebinyoowa amaze abalungi n'ababinkugambye butabala nsonda nnyama z'abagagga ensaabadde etya mmala okubuuza wadde nga tumanyi okufa nti kwava dda nnyo wabeerawo ssebe ekisuka gusoma ebyafaayo omanyi okubuuza olwawo ddala okufa luliiti lwali lulango nga n'omufuuta zuuka bw'aty ab'emyaka baagirya ensolo so zaaliwo oti zaali abantu mpulira nti waaliwo eyafa ku myaka olwasaana owulirwa olukumi kufufe kakati ebitwalanya nabyo bisusse ku omuntu ku munene yafuuka ekirala tulabye ennyo okuba abajeemu bannange tulabye amateeka gatuweebwa twagasuula nguluka sitaani n'atuwaaga gatamala si ebyensi ekituufu biggwa nange wali buwona twakabuuza akazibu lwaki olaga alina obuyinza katonda olikola otya omunyiivu bwati ebyensinga bikomye kumbiri gwa kiseera gw'olaba ogwo nfuufu n'ekyemmanyi ekikulu mufu omwoyo ogugendawo olina okubuuza atamanyi nkulabula eyagondera sitaani era nkugambye oli bubi sitaani gy'oyagala takyesaazaayo katonda y'alina obuyinza tulina okusayibwa okulaaja n'okugaba omugeye n'ebiriyo sewaliyo akafuma kalungi akazibu akagendamu abalonde mufe n'embuto zibuga olugendo olusembayo ng'otuuse gy'ali olamulwaji aweera abalungi mufe empeera so n'ababi eriyo okukaaba bannange tulabye kitaka nnamiraamira abalungi olumbe lw'ettaka nnamira era walumbe gwali kasula tuyiga kitaka nga yamira kitaka nnamiraamira abalungi kanneeyimbireko mmanyi nga nange ndi gwali nsanga mmaze okuyimba jjadde olwoba alutuusa ku malaalo ga nnyoko ddala okuyimba osobola twali gunye naye ekibyate n'enkyanga lukima lwandiriyo jjajja nnali mmanyidde ekigago gombi nga bambi jjajjanderako ndi mwijjawanda gw'omukwano ab'enganda b'emikwana bakafa bwosi balankugamba ekyoyikonze nange ndibuli ekitukaabye okufa obutadda nze bwogeyeeriira ng'otudde bwe ndi nkuze kandikirya jja amanyi oluganda nziremu era neebalumbe mwattu bwatyo takulinda kwegera ttaka nnamiraamira abalungi olumbe lw'ettaka nnamira era walumbe gwali kasula tuyiga kitaka nga yamira mu kufaanana waliwo seba akaseera akazibu ku b'ekikaana b'oluganda bajja okussaayo babe ku maasa abantu abo banyuma okufaanana waliwo seba akaseera akazibu ku b'ekikaana b'oluganda bajja okussaawo abazo mu maasa abantu abo banyiga gundi akulowooza abe mwayitanga ku ssaawa y'okufa eyaliyo omulungi amanyika ate n'ababi olaba abakaabya zeŋŋambo ozaayanga era n'otofissa nze nfuna n'omubikuba omulungi abaawo ate n'abazaawo abangi badda zenneeyiya kyenjagadde seebimya nga nkiina ey'oku nsi mmanyi nga tajja kulamagandi byajja tagenda kudda muleke ngikavule yeye magombe tenyuma binyoowa omaze abalungi n'ababi nkugambye butabala nsonda nnyama z'abalungi bingi ebituwalanya walombe kaali omuluka kuba ebimu olina okubyekumma ennyo naye okufa okoma amanidda omwavu n'omugagga batuweera ekkatalago baani olina okufanga etteeka ekyabaawo okusooka kyaffe abannange tulabye n'entiisa y'abalumba eyo yasukka ebyala ku ssaawa ey'okufa akaseera akazibu ne wabula waajo n'okutaasa ogenda nti balaba kimwakira atebenkera emirembe saala esomebwa nga buunika entamu emisinda zaako olubeera togenda kudda ng'ogenze emagombe talimu binyoowa omaze abalungi n'ababi nkugambye obutabala nsonda nnyama z'abagagga gambo ky'okufa nze naawe twewuunaganya era kyemmanyi nti n'oli waayanyiibwa seekidibaawe ly'okusooka enfufu mwe twajjibwa nfufu mwave emibiri gyaffe enfufu giriddamu nate okuba nga nfufu ekyabaawo ly'okusooka n'ekusoba ekityo kakati ekisingawo amagezi bwewe katonda olw'ekisa ky'alina ekisufu ayamba akuwa ekkuba erigenda gy'ali ebyensinga bikomye katonda w'obuyinza lungamya ng'olamula abakonkona atuyambeko ng'oggulawo gye tudduka eriyo sitaani awalanye omuyigago twesunga kujja gy'oli taata gy'oli eyagalwa g'emazima naye sitaani ali bubi alirondamu abagwana gy'oli tuzze ffe tutuno ettaka nnamiraamira abalungi olumbe lw'ettaka nnamira yibalumbe gwali kasula tuyiga ttaka nnamira yeye magombe terimu binyoowa omaze abalungi n'ababi nkugambye butabala nsonda nnyama z'abalungi ettaka nnamiraamira abalungi kanneeyimbireko mmanyi nga nange ndi bubaali nsanga mmaze okuyimba muleke musa. Thank you.